ChizzyMidunda.com.
Oh na, oh na 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 na. Yeah, Izo, 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 Izo. Oh na na fosi kishes. Now one time moja najifanya bitos. Mama sini rubuni wakakuteka washes. We ukanda vari ukani acha kipezi. Ona na fosi kishes. Now one time moja najifanya bitos. Mama sini rubuni wakakuteka washes. We ukanda vari ukani acha kipezi. No mana naimba minawe, minawe. Na wewe tunapenda, napenda. Baby, ni posti kwa misimari yako. Baby, ni chumu kwa misimari yako. Oh, we mara kwa mara we uliria. Kifuani umeniraria. Ukijuta unayachukia. Yale yote uro ya pitia mama. We nimekusame. Mama nimekusame. We nimekusame. Mama nimekusame. Najua si binadamu tumezaliwa kukosea. Lawama zote sikupasa we kukugea. Umekosea leo merejea. Ukijuta unahitaji wangu msamaha. Ona yeah. Ona yeah.
Ona 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 ona.
Ona na fosi kishes. Na one time moja najifanya bitos. Mama usini rubuni wakakuteka washes. We ukanda bari ukani acha kipes. Ndo mana naimba minawe, minawe. Tunapenda, napenda.
ChizzyMidunda.com.